Iko na gari na bebesha matri. Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Vekuko shware imebigyo meti.
Kazi meku nice basi upike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu.
Wangu
mindo kule tanga vurugu. Na vile na waroga kama ni juju. Sijai kuwa mnyonge mimi ni sugu. I guess ujai jua omolo na kiba wanga mandugu. Niko na pesa na show minalipwanga mita na nusu. Company pressure but unajua wanalipo marupu. Mashodo meweze batoto ba Kenya wote ni wasuku. Baleo tuko bongo na lazima mini tapita na mutu.
Niko na gari na bebesha matri. Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Vekuko shware imebidyo meti.
Kazi meku nice basi upike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu.
Wangu
hujumi ni mse wangu.
Chop chop, money chop chop now. You give me more, you make it clap clap clap. No many valia, Gucci and G-string. Girl, I'm not used to that, you kill me. No sense at tupa, cute or tupa. Show them you can tupa, cute or tupa. Girl, you nani bamba sana. Oh my girl, you nani bamba sana.
Niko na gari na bebesha matri. Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Vekuko shware imebidyo meti.
Kazi meku nice basi upige manduru. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu.
Wangu
hujumi ni mse wangu. Mini mse wa nguvu, mse wa power. Ndo kuwe this I piga teina dawa. Yeah, dawa na tei. Makarao kwa milango, bata wana say. Wanataka juwa kana tumi yanga madrei. Lit kila siku ni kani mipananga bay. Nipate zaba juu ya shisha mitishamba na blaze. Na kila siku ni mazishi mi ulala kwa grey. Niko na kiba tuko pande za Dodoma. Tuna nice pa sherehe, tuna malizi ya Dar es Salaam. Mali safi kani safi ya kuna aja ya in. Tuna jitokeza nikisema abari madam. Anataka juwa kani mejipin. Mina sema yes bana. Na siati nimekarima gun. Anajua kunifanya ile kitu. Na kila miu teka kuenda yufanya kali ya
go. Nikona gari na bebe shabatri. Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Vekuko shware imebidyo meti.
Kazi meku nice basi upike manduru. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe
wangu.
Wangu hujumi ni mse wangu.
Wangu.